straight out.
Blackout Media.
Zpushup.com.
Banuna chongo, feba ume bafishiri kiti. Sene manyo, Mr. Frankie Pamongo.
Melodies on deck.
Mwele sana papata mkatambisha vili muyangi. Kueveni, pajajente. Mwele sana papata mkatambisha vili muyangi. Kueveni, pajajente.
Source of income, which will come prostitution. Magona mukofi ni kambaka promotion. Kaya kapena kuwefe nini na portion. Pacha kukafipa ife ni shibuacha. Macha amagala all because of kwacha. Muka ni denge ni patea rapture. Nalibe mbuka sana, that's when choma mumachachanga. Muka lipe kuchimwa postone me to death. Azaka ni kululu kila ni na faith. Saka onekele pabana na my friends. More especially pa menzo ya bafiash. Bana ni konde mama ningi ni menye ni thunder. Yesu Christu mnani fela pa mutanda. Kafala menzo ni wona yano masanda. Mulupa wano ndiye weni funo sana.
Mwele sana papata mkatambisha vili muyangi. Kureveni pa judgment day. Mwele sana papata mkatambisha vili muyangi. Kureveni judgment day.
Na makofi panshi nolo mwe ole pelevela. Deteta kela mapalo ya ndiye pelevela. Mchalo cha waluani nefi wantu fya kowela. Don't try, don't try, don't try. Pingi tuwachi tewa topta. Ama regret tewa filamba. Bona gomu fumbi chilanshta. We live and learn cha pofi. Ema sambili lo everyday mufyompta. Impumo ne milando balanshema. Ba shatani patibali papa noska. Lazaro na sheko kapa konkiri. Ichibanda pa shibanda ya zombie. Tuka seba na believe me. Ni ride or die inga fish for me. Salama nyo.
Mwele sana papata mkatambisha vili muyandi. Kueveni pa judgment day. Mwele sana papata mkatambisha vili muyandi. Kueveni
Standard man, wise man, Ali Dola.